Zelza. Hey.
Wait, it's the kids next door?
Lila Uthixo, Ubawo. Nguyo wazinze ukuzogcina.
Ezogcina.
Lila Uthixo, Somandla. Nguyo wazinze ukuzogcina.
Ezogcina.
Lila Uthixo, Ubawo. Nguyo wazinze ukuzogcina. Somandla. Uyo wazinze ukuzogcina.
Izogcina.
Bulela uThixo, Ubawo. Uyo wazinze ukuzogcina.
Izogcina.
Bulela uThixo, Somandla. Uyo wazinze ukuzogcina.
Izogcina.
Mela sombongo Somandla ngokusipha insuku zophila sakula magumba mana omhlaba esiphila kuwo. Life is too short, kumele uzicentele indlela usaphila mzalwane.
Bulela uThixo, Ubawo.
Ngoba
nguyo wazi insuku zogcina.
Izogcina.
Bulela uThixo, Ubawo. Nguyo wazi insuku zogcina.
Izogcina.
Bulela uThixo, Somandla. Uyo wazinze ukuzogcina.
Ezogcina.
Thank you.